Yo, hey, this is what years I see. Chicken Maui. Yo,
Pro Meta.
Hey, what's Tiga?
You don't say that. You're bling, yes, I'm bling. Stretch your life, let's play.
Mkuchedwa, mkuchedwa, makala busy, tukusaka chenda. Mkuchedwa, mkuchedwa, mapusha daso, inu mkuchedwa. Mkuchedwa, mkuchedwa, makala busy, tukusaka chenda. Mkuchedwa, mkuchedwa, mapusha daso, inu mkuchedwa.
Mkuchedwa, mkuchedwa. Mkuchedwa, inu yo mkuchedwa. Ulimpa na njife, inu yo mkuchedwa. Simunga fike paife, inu mkuchedwa. Mkuchedwa, mkuchedwa, mkuchedwa. Inu yo mkuchedwa. Ulimpa na njife, inu yo mkuchedwa. Simunga fike paife, inu mkuchedwa.
Mkuchedwa tu, freestyle ya mwe mkuchedwa tu. Mulipa si chigeni hali mwamba tu.
Ndako fena ni chimpili chokusa tu.
Ana inu yo tunye suma samba tu. Niku mfela ni chimpili sofusa tu. Kali doela nulopo sali muleke tu. Sinu fasi sumo ima soleke tu. Mulipasi ifeyo tutili mamba tu.
Mkuchedwa, makala busy, tukusaka chenda. Mkuchedwa, mkuchedwa, mapusha daso, inu mkuchedwa. Mkuchedwa, mkuchedwa, makala busy, tukusaka chenda. Mkuchedwa, mkuchedwa, mapusha daso, inu mkuchedwa.
Mkuchedwa, 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 inu yo mkuchedwa. Ulimpa na njife, inu yo mkuchedwa. Simunga fike paife, inu mkuchedwa. Mkuchedwa, 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 inu yo mkuchedwa. Ulimpa na njife, inu yo mkuchedwa. Simunga fike paife, inu mkuchedwa.
Inde ngani india straight. Nafa kutila pali ndi mastresi. Nafaso ama konda masketi. Koma kumbali kwa kuchilenda china keti. Kaya muzi disa, kaya muzi jeda. Inde ndi makala busy ndi kusaka jeda. 24-7 ine sindu chedwa. Yanga na dola basi dolo ndi si chedwa. Mkuchedwa, mkuchedwa, makala busy tukusaka jeda. Mkuchedwa, mkuchedwa, mapusha daso inu mkuchedwa. Mkuchedwa, mkuchedwa, makala busy tukusaka jeda. Mkuchedwa, mkuchedwa, mapusha daso inu mkuchedwa.